murakoze rega niro byerekeranye na nibazo bijyana na genocide no kwibukiranya uko byagenze na bijyana n'uburyo bamwe bahakana genocide abandi aho ugasanga bagira nk'iturufu ya politiki twabikoze kubera ko turi mu gihe twitegura isabukuru y'imyaka 25 ariya mahano agwiriye igihugu cyacu. Ubu rero twatekereje yuko mu rwego rwo kureba uburyo abanyarwanda barushaho kwiyunga natwe twatanga umusanzu wacu. Umusanzu wacu wa mbere wabaye wo kwibukiranya ibyabaye no kureba impamvu ubu ngubu tuvuga genocide yakorewe Abatutsi hakaba hibukwa mu by'ukuri igice kimwe cy'abanyarwanda baguye muri ayo mahano kandi hari abandi benshi baguye muri ayo mahano. Ni muri urwo rwego icyo kiganiro cyateguwe.
Ibyo rero byo kwibuka igice kimwe ndaza kubigarukaho mu kanya, ariko reka manze nkubwire ko uko binsobanuriye bitandukanye cyane n'uko mu Rwanda babivuga. Mu Rwanda Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide ivuga ko Seti Sendashonga Institute ari urubuga rw'abahakana genocide yakorewe Abatutsi, ko ikwirakwiza ingengabitekerezo yo guhakana genocide. Ibyo urabivugaho iki?
Natwe twasomye itangazo rya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide, ariko byaradutangaje cyane. Byaradutangaje ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande twaje kubona ko ariko basanzwe bakora ko n'uburyo n'iterabwoba. Hari ikintu cyo gushaka yuko ibibazo bireba genocide bireba ariya mahano bireba ariya amateka y'intambara byose byavugwa mu buryo leta ya FPR ibishaka. Ibyo rero ntabwo ari byo, kuko iyo leta ya FPR yararwanye mu ntambara haba ibibazo byinshi, hashobora kuba n'ubwicanyi nk'ubwabaye tuzi. Iyo ikaba ishaka ko havugwa gusa ubwicanyi bwabaye bakozwe n'urundi ruhande, ibyo yakoze ntibivugwe. Kandi mu by'ukuri twese tuzi ko nayo yakoze amahano menshi. Yemwe n'iriya ntambara ubwayo bashoje niyo yateje ariya mahano yose yabaye. Mbere y'uko intambara iba, abanyarwanda bari babanye, hari ibibazo nk'ahandi hose hashobora kuba ibibazo, ariko ntabwo hari ibintu bitegura genocide. Nta kintu cyagaragaza ko abanyarwanda bashobora kwicana kariya kageni. Ntabwo ari byo rero.
Ibyo rero uvuze birasa nanone n'ibyo babashinja, bavuga ko mushyize imbere ihame ryo kuvuga ko habaye genocide ebyiri, iyakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu. Ibyo bikaba bigamije gupfobya genocide yakorewe Abatutsi cyangwa gusa n'abashaka kuyisibanganya ku ruhande rwanyu, niko mubyemera?
Oya, ntabwo ari ugupfobya genocide yakorewe Abatutsi, ariko ibyabaye bigomba kuvuga uko byagenze. Mu Rwanda habaye ubwicanyi bwakorewe Abatutsi. Ubwo bwicanyi nta muntu ushidikanya mu bantu bakoze ibiganiro ejo bundi mu bantu bari bahari, nta muntu rwose ushidikanya ko ibyo bintu ari genocide. Njye ubwanjye nanditse igitabo cyasohotse mu 2011 cyitwa Inkundura, mvuga rwose ku buryo bweruye kucyo busobanutse ko mu gihugu cyacu habaye genocide yakorewe Abatutsi. Ariko nta muntu uyobewe ko nkotanye nazo mu gihe cyose zarwanaga zishaka gufata ubutegetsi, zisha abantu benshi. Kandi noneho na nyuma y'imirwano akarere kose zabaga zagezemo zitarimo kurwana zarahafashe, ari igihe zigomba kuba ahubwo kwashyira umutekano, zafataga abaturage zikabica. Bamwe zabiciraga ahantu zabatumiye mu nama. Ibyo kandi byabikoze mu Rwanda hose.
Ibyo bintu muvuga mu bifite ibimenyetso
cyane cyane rwose ndabihamya ijana ku ijana. Nta nubwo byabaye mu karere kamwe, byabaye mu Rwanda hose, byageze no muri Congo. Uzafata akanya usome ibitabo by'abanyarwanda babonye amahirwe muri Congo. Hari abantu banditse ibitabo bavuga ibyababayeho, bavuga ukuntu nka tingitingi byagenze. Abanyarwanda bari bamaze inkotanyi zarahageze zibana nabo, basa naho batangiye kumenyana nabo, nazo zigeze aho zibakoresha inama zirabarasa. Ibyo byakozwe n'ahandi henshi ntabwo nahabara. Ndetse reka ngarukiye mu Rwanda, twibuke ko n'abasenyeri zikiga kurazo zabishe abasenyeri zabakuye Kabgayi zibajyana mu Ruhango, hashize iminsi zibajyana i Gakurazo, bukeye zikoresha inama ngo y'umutekano. Iyo nama niho zabiki. Inama nk'iyo ngiyo y'umutekano yakozwe mu kugira ngo bice abasenyeri, yanakozwe ahandi henshi mu Rwanda bica abaturage. Ibyo ni ibintu bifitiye gihamya, nta muntu ubitinda rwose. Ibyo bintu byabaye, ibyo bintu rero ni ubwicanyi, ntabwo bugomba kuvugwa. Hari abona ko ubwo bwicanyi ari jenoside. Ndetse hari na ntuza na komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye yo gukora nkete ku byabaye muri Congo, nayo yavuze ko ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda b'abahutu muri Congo nabyo bikwiye kwitwa bishobora kwitwa jenoside. Ntabwo abantu b'impuguke nk'abo ngabo bohejwe n'umuryango w'abibumbye iryo jambo bashobora gupfa kwivuga badafite ibimenyetso bigaragara.
Ariko biratandukanye na jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda, kubera yuko iyo yo yaremejwe biravugwa ko yakozwe n'abayikoze, bamwe bajyanwa mu rukiko nshinjabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Ibyo muvuga kugeza ubu ngubu ni ibivugwa, ariko nta rukiko rurabyemeza, n'umuryango w'abibumbye ntabwo uricara ngo ubyemeze ubihe inyito bwana nkuri ingoma.
Bose ubivuze neza, natwe nibyo twavuze muri izo nama, muri izo conference, nuko hari jenoside koko yemewe n'umuryango w'abibumbye, yakorewe ndetse habaye n'imanza, urukiko rwagiyeho rwashyizweho n'umuryango w'abibumbye ruriya rwakoreye Arusha, habayeho na za gacaca. Izo zose ibyo byose byarebaga jenoside yakorewe abatutsi, ariko kandi ntibibuza yuko hari indi jenoside yakozwe cyangwa hari ubundi bwicanyi bwakozwe nabwo bushobora kwitwa jenoside butaremezwa n'umuryango w'abibumbye. Ibyo ndabyemera, ntabwo buremezwa n'umuryango w'abibumbye, ntabwo burajya mu bucamanza ngo hagire nibura umuntu umwe ushinjwa ko yabukoze. Nabyo koko ntibiraba, nta nubwo baratangira kwibuka abantu bakorewe ubwo bwicanyi. Niyo mpamvu n'abasenyeri biciwe i Gakurazo, kandi byabaye ku mugaragaro buri wese arabizi, nabo ntabwo barahambwa mu cyubahiro. Ubundi abasenyeri iyo bapfuye bahambwa muri katedrali zabo, ntabwo birakorwa. Ni igice kimwe cy'ubwo bwicanyi cyayo mahano yabaye mu Rwanda, mu by'ukuri kitarajya mu buryo bwo kucyemera ngo babwemeze, hanyuma bakora ubucamanza, hanyuma n'abantu bibukwe. Ni ikintu gikomeye cyane twumva nacyo kigomba kwitabwaho.
None ibyo bintu bitaragira ubyemeza, bitaragira urwego rubyemeza, mwe mukabifata nk'ukuri, mukabyemeza, mugakora n'inama mukavuga gutyo, ntimubona ko ariho Leta y'u Rwanda ihera ivuga ko icyo mugamije ari ugupfobya iriya jenoside yamaze kwemerwa?
Oya, ntabwo ari ugupfobya jenoside yamaze kwemerwa. Ega n'indi na jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yemejwe ku munsi wa mbere. Abantu babanje kubishidikanyaho bageze aho baravuga ati ibi bintu turimo kubona ni jenoside. Ndetse kugira ngo yemezwe ku buryo bweruye, yemejwe n'urukiko ruriya twavugaga rwa Arusha, nirwo rwayemeje ku buryo bweruye amatariki ubusizi nyafite tuvugana. ariko ku buryo bw'amategeko iriya jenoside yemejwe n'urukiko rwabaye nyuma y'umwaka w'2000. Urumva, ni ukuvuga ko n'ibindi nabyo bya processus bigira igihe bisaba bigira uko abantu babanza kubona ko yenda kuko ari byo bakabyigaho bayaho bakazashyiraho n'abashinzwe kubyigaho noneho bakazabyemeza. Sinzi niba ujya wumva ko hari impaka cyane zigibwa kuri jenoside yabaye yakorewe abaturage bita les arméniens yakozwe na abaturke iyo jenoside nayo ihora ivugwa cyane, ariho bamwe bayemera ariho batayemera. Ibyo ni ibintu bishobora gutwara n'igihe kirekire, ariko ngiye uko njye mbyumva nta mpaka turimo kujya kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nta muntu utayemera, njye ndi umuhamya wayo, nari nyirimo, ndavuga na jenoside yabaye ndi i Kigali, narabibonye. Ni ibintu byatubabaje cyane, ni ibintu byahitanye inshuti zacu, byahitanye abavandimwe bacu, byahitanye bene wacu, kuko hari abantu bibwira ko iyo umuntu avuze abatutsi nta sano tuba dufitanye. Ariko iby'abanyarwanda urabizi, imiryango irashakana, abantu bagira bate, bamwe ni bene wacu, abandi ni abarimu batwigishije, abandi ni abantu ba. Ni ibintu bikomeye byatubabaje cyane, ntabwo twayipfobya, ni ikintu cyatubabaje. Ariko kandi kivuza ko n'ibindi bigomba kuvugwa.
Aho rero ushatse kumbwira ko ubu murimo muraharanira yuko icyo wita jenoside yakorewe abahutu nacyo cyakwemerwa ku rwego mpuzamahanga?
Cyane rwose, cyane uretse no ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane kikabanza kwemerwa no ku rwego rw'abanyagihugu. Reka twebwe ikitubabaje cyane ni twebwe abanyagihugu tugomba kwiyunga, tukumva amateka yacu mu buryo bumwe, tukibuka abantu bacu ahabwe mu hantu twose, tukabibuka, tukabashyingura abo tugomba gushyingura. Ibyo twakoreye abatutsi bahuye muri ariya mahano ni byiza byo gushyiraho inzibutso, kubasabira, kubikora mu buryo twabikozemo hashize imyaka 25 ubu ngubu. Ariko hari ibindi bitarakorwa, nibyo twebwe tuvuga ko bigomba gukorwa. Nicyo twibutsa abantu bose na Leta y'u Rwanda no kuba komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ibyibazaho, ahubwo igashaka gutera ubwoba kugira ngo abantu batabivuga. Ni ibintu bitangaje cyane, turabona bitangaje. Bari bakwiye ahubwo gushaka uburyo ibyo bintu nabyo byibukwa bigakorwa. Bari bakwiye gushaka uburyo tutamba bariya abasenyeri, bari bakwiye gushaka uburyo kandi baturage bapfuye mu buryo nk'ubwo tuzi abantu baguye za Kibeho, ukabona abantu ahantu nk'Ikibeho haguye abantu 110 umunsi umwe. Bikwiye kwibukwa, hakaba inzibutso, hagashyirwa inzibutso Kibeho, hagashyirwa inzibutso hariya za Tingitingi haguye abantu benshi cyane, za Gakurazo. Ibyo byose tubona ari ngombwa, kuko amateka abanyarwanda ntabwo ari igice kimwe gusa cy'abanyarwanda. Abanyarwanda ni twese, intambara yatugwiriye twese, dukwiye gushaka uburyo tuyibuka, tukareba ingorane zose zabaye, tugashaka uburyo tubyasima mu buryo bwuzuye nk'abanyarwanda barebera igihugu cyabo.
Ibyo rero wita uburyo bwuzuye nk'abanyarwanda nibyo waruvuze byo gushyiraho izindi nzibutso, ubwo byaba bivuze ko hari inzibutso z'abahutu hakaba n'inzibutso z'abatutsi, bikajya gusa n'ibyo CNRG yasohoye mu itangazo ivuga ko wowe Bwana Jean Baptiste Nkuringoma na Shingiro Mbonyi Umutwa mufite icyo yise ingengabitekerezo y'amacakubiri mushaka gukomereza mu Bubiligi kugira ngo muvangire imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 2025. Shingiro, we ntabwo turi kumwe, ariko wowe urahari urabivugaho iki byo ngibyo?
Ngira ngo uribeshye, ntawe yavuze Shingiro, kuko uwo twari kumwe mu biganiro ni Gustave Mbonyi Umutwa, ntabwo ari Shingiro.
Niko byanditse,
niba ari uko byanditse nivuga ari ikibazo, kuko ni Gustave Mbonyi Umutwa niwe twari kumwe rwose. Numvise ikiganiro cya Gustave Mbonyi Umutwa, ni ikiganiro cyiza. Ibyo biganiro byose twabishyize no kuri YouTube, bashatse babikurikira bakareba ibyo ari byo. Ndongo ntabwo kuvuga ngo bavuge ngo turatekereza gutya, ibyo natwe twarabyumvise ko babivuze. Njye ndemeza ko kuba hari ubwicanyi bugakorwa hirya no hino mu gihugu rugakurwa kumugaragaro bahose akaba babizi ari ikintu gikomeye mugomba ku namwe nk'abanyamakuru mugomba kudufasha ku gusubiramo tugashaka uburyo ibyo bintu nabyo bivugwa ababiguyemo bakibukwa abantu bagashyingurwa ubwiyunge bw'igihugu buzagerwaho ari uko amateka yacu tuyumvikanyeho tukumvikana tuti ibi bintu ariko ntabwo byagombaga kuba ibintu n'urugomo. Hanyuma ngiye kuba yaravuze ngo mfite ingengabitekerezo ya jenoside
y'amacakubiri
ngewe nabitekerejeho rwose numva biranambabaje cyane. Yavuze ko ngo nabaye umunyamakuru wa Radio Rwanda ngo nkaba na numwe mu bagize ishyaka rya MDR Parme Hutu. Ndagira ngo ngewe nsabe uriya wakoze riratangazo Jean Damascene Bizimana azafata akanya arebe ibitekerezo nagaragaje kuko narabyanditse mu gihe cy'intambara yose nari mu kinyamakuru cyitwa Imbaga. Icyo kinyamakuru ni njye wari ushinzwe ubwanditsi bwacyo, hari umuyobozi w'ikinyamakuru ariko hari na redacteur en chef. Ni njye wari redacteur en chef, nandikagamo buri gihe inyandiko zigaragaza uko ntekereza ibintu, yemwe n'izindi nyandiko z'abandi bantu bandikagamo zose ninjye nabanzaga kuzireba. Azitonda arebe azasanga ikinyamakuru twandikagamo cyararengeraga Abatutsi, twabigize umurongo w'ubwanditsi kuko twabonaga mu ntambara Abatutsi bari bafite ibibazo kuko twari twatewe n'abantu baturutse hanze kandi bagiye ari impunzi z'Abatutsi, byagize ingaruka ku Batutsi bari imbere mu gihugu. Twebwe Imbaga, ikinyamakuru cyacu cyitwaga Imbaga, tugira uruhare rukomeye mu kubarengera. Twandika inshuro nyinshi, izina ryanjye ryandikwaga mu kinyamakuru Kangura buri munsi, buri gihe banyamagana bashaka kunyita. Uzi ko Kangura yabaga iri mu bintu byo guhembera ibintu by'urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Twebwe abagerageza kubirwanya babaga batwita ibyitso. Azafate umwanya abisome rwose azasanga ibi mvuga by'uko narengeye Abatutsi ntashobora kugira iyo ngengabitekerezo avuga, azasanga ari byo. Cyangwa se azabaze abandi abantu nk'Abatutsi bandi bakiriho bari mu gihugu, bamwe bari no mu butegetsi, azababaze kuko ibyo bintu n'ibintu bantu babaga bakurikira. Ababaze ati ingoma yari mu ntoki, urumva. Ngenda nasomye itangazo yanditse nkumva kuko hari umuntu uturutse hanze, uturutse mu mahanga, utaruzi ibyaberaga mu gihugu. Nta umuntu w'Umututsi waba yari mu Rwanda asome ibyo twandikaga ngo atinyuke kuba yakwandika ko mfite ingengabitekerezo ya jenoside. Ndumva bidashoboka. Iyo ngengabitekerezo sinyifite, ntabwo nshobora no kuyigira. Abatutsi urwabo rwarambabaje, biriya bakorewe byarambabaje. Ni ikintu cyatubabaje cyane, ntabwo ari yenyine umuntu kugira ngo yicare bamwandikeho ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ibintu rwose bibabaje, nicyo nabivugaho.
Uko uvuga ku byerekeye jenoside, ukumva n'imvugo ya komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside, wumva ari ibintu bibiri bitandukanye. Bwana Nkuringoma, muzahurira he ko mubibona uburyo butandukanye?
Sinzi, ntabwo gisubiza ari igihe nyine bagitanga n'abo bandi bagitanga, kuko umuntu yicaye akavuga ati runaka afite ingengabitekerezo ya jenoside yayigaragaje muri Radio Rwanda, ati no muri Parme Hutu, wowe ukamwereka uti dore nari umunyamakuru icyo gihe, ibintu natekerezaga narabyandikaga, ndetse byanteye n'ingorane mu ntambara, byanteye ingorane zikomeye mu ntambara kuko twandikaga twumva nta ibintu byabaye nk'abirya byo kugira ngo umukuru w'igihugu apfe dusigare nta mutekano dufite, ntabwo twabitekerezagaho. Perezida yarapfuye tugira ibibazo cyane, urugo rwanjye rwaratewe nzira gusa nzira ibyo bitekerezo twandikaga, bavuga ko twari ku ruhande rwa FPR. Urugo rwanjye rwaratewe hikirwamo abantu abana babiri ba mukuru wanjye, ndavuga abana nuza ko ari abana ariko barabagabo bakuru umwe afite n'umugore abana babiri bamukuru wanje namusaza w'umugore wanje ibyo bintu abantu barabizi abantu barabizi ubuse nasobanura yuko nagerageje uko nshoboye kurengera abatutsi ndetse ntagira nizo konsekansi ndimo kukubwira nibyo ni ibintu bisobanura yuko yewe ku bwanjye kugira mbyumva uriya mugabo wanditse biriya ari muri politiki arimo gukora politiki avuga ati bariya abantu ndashaka kubacecekesha ubundi agashaka ibyo yavuga ariko ntabyo ibyo avuga nta shingiro bifite.
Nsoreze ku kibazo cy'uko ubona imirimo ikorwa na CNLG komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide, ubona CNLG ikora akazi keza uyibona ute?
Yewe icyo kibazo ku ntabwo nagitinda buse ibyo turimo kuvuga si urugero rugaragara yuko bakora nabi ibyo turimo kuvuga ni urugero rugaragara yuko bakora nabi barimo barakora babuganye cyane ntabwo barimo kureba abanyarwanda bose ntabwo barimo kureba ibibazo bihaje abanyarwanda muri rusange barabogamye gusa babogamye nka leta bakorera nicyo kibazo gihari gikomeye nuko leta iri hariya ivuganye cyane kandi nyamara dufite inyungu yuko abantu bafata u Rwanda nk'igihugu gituwe n'abantu banyuranye bafite amateka buri wese arayazi uko ateye bakaba bagomba gushaka ibisubizo abanyarwanda bafite bashingiye ku miterere y'ibibazo bafite. Rero iyo komisiyo ikora ibintu byo kubogama byo simbona aho bishobora kugeza igihugu.
Bwana Nkuringoma, niba hari ikibazo ntakubajije ariko wumva ntafunga mikro utavuze ubutumwa wumva ushaka kugeza ku banyarwanda bateze amatwi ijwi rya Amerika, ubwo butumwa bwaba ari nk'ubuhe?
Ndumva nta butumwa budasanzwe mfite njyewe nanagira ngo mbwire abanyarwanda yuko buriya bwicanyi bwakorewe abatutsi tubwita genocide yakorewe abatutsi rwose nibyo ni ibintu byabayeho bifitiwe ibimenyetso ndabihamya nabyanditseho nabibereye n'umuhamya rwose nari mpari urumva ariko ndashaka kuvuga yuko hari ibindi byabaye nabyo byabaye ku mugaragaro kandi bibabaje abanyarwanda ndumva nabyo bigomba kwigwa bika abanyarwanda bakibuka babo ku mpande zose ndumva ari ikintu gikomeye ndumva ariyo nzira igihugu cyanyuramo kugira ngo kigere ku bwiyunge nyabwo. Ndabashimiye.
Murakoze cyane kubw'umwanya muhaye ijwi rya Amerika, Bwana Jean Baptiste Nkuringoma.
Yego, murakoze namwe.